sina maisha. Nina sakarithi kiwa na ume kwangaika. Tuome ombe vipi wenyewe mafalta. Tunakosa hii wiki jayo, oh my god. Kadunda kia fisa, utatoleza nini hapo ya taifa. Assalamu alaikum, walaikum sala. Mama hizo pigo sio, utanilete kilio. Moyo wende mbio mbio, unimbisha mapambio. Nipende usiku na mchana, unipe mavitu ya ujana. Kisha tumsifu maulana, atupe mkate kama jana. Trumka, 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 trumka. Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Ah mama, ah. Wishe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Wishe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Ah mama, ah. Wishe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Mwanzo wa visa huu ni shiringi, hata kutendea vituko vingi. Kuzinguwe mapenzi kwa nini, sibora uje kupati na sisi. Hayana mana mapenzi bwana, hayana mana oya kunywa savana kalika. Kama ni lako tingisha tuone, kama wako komposi tuone, kasimu yako iwashe tuone, kujumelipa cheza tukone. Trumka, 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 trumka. Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Ah mama, ah. Weshe muka
mpe
simu Maria, nipate kusema
naye kidogo.
Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo. Ah mama, ah.
Weshe muka mpe simu
Maria, ah mama, ah.
Weshe muka mpe simu Maria, nipate kusema naye kidogo.